balele balolo balele balolo balala ingare no ni madingo yera balolo balolo balala le oni lo bangula ingani mama ngani bebe
mashari koko madanga tuchape viboko meseji bobo zima tu wakomo wekomo mashari yo koko nipe nijirie vinono tuwape viapo unizalie watoto wetuliza bol ujana ni maji ya moto hawavuni wa mo sokolo wa nini makolo wetuliza bol na tuwe makini walai kweli wewe wapeke acha mini jigambe nimelowa tepe tepe akili mbili kasoro umenipunguza wenge paka tunafanana bebe mindo ni shakwele shakwele shakwelewa piga pini piga ndele tusonge mbele kwa mbele washamba wana unagere
Shika moyo mkataba walete choko choko unakaba umenitisha mijini mahaba nyoka tuli pangoni
pangoni pangoni
akikona sikia honi
honi honi
nipoteze wanisake kwa tochi Teseka wanasaga magoti Bendera inusu mlingoti Kama kesi wakupeleke kwa koti
Najinenepea Ameridhia Nakula kisela 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 Kidaluse Daluse 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 Mchumba kiboko, kiboko, kiboko boko, kiboko Mchumba kiboko, kiboko, kiboko boko, kiboko Bebe mindo ni shakwele, shakwele, shakwelewa Piga pini, piga ndele Tusonge mbele kwa mbele Washamba wana unagere
Chakikangupu, chakikangupu
Mm-hmm.